He has never been late in any battle. Oh, come on. Chineke adighi abia late in ọnọdụ ọbụla. O biliwo n'ọnwụ. Ekwesị uche na o meriwo Jesus na ala ili. Mba, o biliwo. Ga gwa ha na o biliwo. O biliwo. Hallelujah.
Jesus emeriwo, meriwo. Jesus bụ dike n'agha. Jesus emeriwo, meriwo. Jesus bụ dogu n'agha. Jesus bụ dogu n'agha. Jesus bụ dike n'agha. Jesus bụ dogu n'agha. Jesus bụ dike n'agha. Dike n'agha, dike n'agha. Onye nke anyị si bụ dike n'agha. Dike n'agha, dike n'agha. Okoro Chineke bụ dike n'agha. Dike n'agha, dike n'agha. Ọmụrụ ọmụrụ ndụ bụ dike n'agha. Dike na ogo gwerue, dike na ogo gwerue, iye na siwe nike,
oru
agaga mandi kwere kwe, iye na kawanye tonu wa, oru agaga mandi kwere kwe, fumi songo ngelu nala, oru agaga mandi kwere kwe, oki fufele felu nala, oru agaga mandi kwere kwe, dike na la, dike na la, onye njaba mpabu dike. Jesus and Pogitere Nope. Omwa Lede Dio,
Esanya Pogitere Nope.
Basimi Omu Padia,
Esanya Pogitere Nope.
Onye Mary,
Onye Mary,
Esanya
Pogitere Nope. Onye Nade, Onye
Nade, Onye Nade, Onye Nade,
Esanya Pogitere Nope.
Onye Mary, Onye Mary,
Onye Mary, Onye Mary,
Esanya Pogitere Nope.
Esanya Pogitere Nope.
Onye Mary, Onye Mary, Onye Mary,
I'm not going to be able to do it. Ọnụ ụzọ ama niile nke eluigwe wee bulie isi ha elu ka eze ebube bata. Onye bụ eze ebube ahụ? Ọkpara Chineke nke dị ndụ, o biliwe n'ọnwụ n'ike na ebube, lagoro n'eluigwe, lezie n'ike ọ nọ n'aka nri Chukwu Nna arịọrọ ndị ya arịrịọ. Otu a ka ọ dị.
Jesus ebiliwo, biliwo. Jesus ebiliwo. Jesus ebiliwo, biliwo. Jesus ebiliwo. Jesus ebiliwo. Jesus ebiliwo. Jesus the believer, Jesus the believer. O believe, o believe, one of them. O parachinete believe. O believe, o believe, one of them. Banya sabute believe. O believe, o believe, one of them. Iguene chende believe. O believe, o believe, one of them. One or two ne kuliwo. Echedo bisike kuliwo.
Esa akpogide n'obe biliwo n'ọnwụ. Aga ebie na Jesus emeriwo ọnwụ. O biliwo n'ọnwụ. Ọnwụ ole ebe ike gị na ihe ọgbụgba gị dị? ọkpara Chineke kuliwo n'ọnwụ. O kuliwo n'ili ka ọ nọsị mkpụrụ abalị atọ. Oge ọgụ eruo he, oke ife na-efezi elu n'ala chi ewerewe ehihie chie. Mana ụjọ adịghị n'ime m maka uche Ekwensu na-agbọ m. Chineke maara nsogbu m niile. Onye ahụ malitere m, ọ ga-edugidekwa m ruo ọgwụgwụ ihe niile. Halleluya! Jizọs anyị bụ dike n'agha. O meriwo Ekwensu, o biliwo n'ọnwụ. O mewo ka ndị niile kwere ekwe nwee olileanya zuru oke. Aṅụrị anyị taa bụ na eze ahụ akpọghide n'obe n'ihi mmehie mụ na gị. O biliwo n'ọnwụ n'ike na ebube. O biliwo n'ọnwụ.
More music, 90.9.com.